Yeah. Bling heavy, shake kwa shingo. Chaliko, kama liniko. Not sometimes, but all day for no reason. Kitevu, skizie hiyo friction. Mina kwa gamzi, na kwa gamziza. Mkosho bi utafika, mina kwa gamzi. Na kwa gamziza, neza kutungia tongue twister. Mina kwa gamzi, na kwa gamziza. Mkosho bi utafika, mina kwa gamzi. Na kwa gamziza, neza kutungia tongue twister.
Fuck about them. Haters on the streets. Fuck on Harley Quinn. Steady on my feet. As I walk up on men. Mama told me this be a better man. No man I'm in him seeing. Najiti. Cool like ice temperature. He bad wanna freeze. DJ like spice. Expenditure ni high wanna tea. Root or price. Gamble na he give out a tea. Rolling dice. Damn I'm not nice like the streets. Live or die. Trying is an option for the weak. Broken thrice. Bado says he's settling number three. Not your nice. Bado me na trap na wazi. Yeah, yeah. Me na kwanga free. Acha kudinda, pull up weekende ni kukafuma na driller. Ilipiga mechi ya kasao kula pizza. Kam ni kuspindu sisao tunarizla zi. Steady on me vibe. No living to send piga mboka no rewind. Flight on highs baby come what's in mind. Flight on high tu kitra yo jonga mina kwanga.
Na kwa gamziza, mkosho bi utafika, mina kwa gamzi. Na kwa gamziza, neza kutungia tongue twister, mina kwa gamzi. Na kwa gamziza, mkosho bi utafika, mina kwa gamzi. Na kwa gamziza, neza kutungia tongue twister.
Ushaivali waka kiatu, size ni 10, hii ni piki nita kumaza through. MPC kwa hii game ya mavice. Bonga mbao tajipato umebebo na gangsta na chinlis katatu. Moja ni nodi kama beshte uji die true. Ingine goro sika mene na kudai Seza na Starling misi Chelsea nda kumanyo. Meji pin ka pedi. Mali ni fisa ya kibamba shake bready. Lifogo da manija yiba later 420. Staki hizo kisma zenyu kujanga na wezi. Alde kumengo ni kamtuanga ujinga. Kamkeyo kumeka close to Jesus. Mbona ni nego na manigo kwanga. Mbona ni nego na mina kwanga.
Mina kwa gamzi. Na kwa gamziza, mkosho bi utafika, mina kwa gamzi. Na kwa gamziza, neza kutungia tongue twister, mina kwa gamzi. Na kwa gamziza, mkosho bi utafika, mina kwa gamzi. Na kwa gamziza, neza kutungia tongue twister, mina kwa gamzi. Na kwa gamziza, mkosho bi utafika, mina kwa gamzi. Na kwa gamziza, neza kutungia tongue twister, mina kwa gamzi. Na kwa gamziza, mkosho bi utafika, mina kwa gamzi. Na kwa gamziza, neza kutungia tongue twister.